dajimsafi.com.
Beautiful kabichi katoto kamwali kola nikose vyote sobano napokuwa mbali kama mapenzi ni uchizi mireme mtiani mefeli mwenzie alivyo ni kamata misitoki siumbi sifuru kuti yani mi kama roboti mama royo wake sina dira totoro takasha ye tena sina ujanja mi kankamata ye shepu so mchina shepu so godoro mama we katoto baitina chapati kongoro wacha we wapi mkupereke mikumi ngolo ngolo chagwa we ama kwetu nyumbani ukalicheze sangu ya kapo wende na forodhani tukaletende walua mama we potato sheri go 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 sheri my wife to be yo so my sweet potato
toto minyama kama bata mindo lako buzi ni chune deka nitakupakata na wenye vijipa wanune
I feel so good leo kama jana we au chuji na kwa Mungu na sali kipidi niwe bwana nawe uwe bibi kasura kazuri hata ukinuna unanimaliza ukitabasamu kwenye akili yangu we mke mwema na mikuko changa itakuwa ngumu kwake sina dira totoro takawasha ye tela sina ujanja mi kankamata ye shepu sio mchina Shepu sio godoro mama we Katoto baitina Chapati kongoro wacha we Wapi kupeleke Mikumi ngolo ngolo chagwa we Ama kwetu nyumbani Kalichenze sangula kwa wapogoro Twende na forodhani Ukaletende halua mama we potato sheri sheri wo wo sheri my wife to be oh my sweet potato
sheri
sheri mama mama my sweet potato Shelly mama mama